Kumacharumu
enkola yaba muyasoka nze nje waze
omusu kulungwaddeyo
abamu ye gwasinga gwe abanayiza
katonda wange ndi kuki
mugende mugende tukoyenawo n'abakwenyufu
omwana wange yatumye
nanga nyiza nnyo okujja ne mumpe mulabwe mutyo
kabali esiina kyakkola